kuteka na vile tunatesa.
What you talking about?
Ikija kwa sauti nani ameweza?
What you talking about, nigga?
Comes to good love and nobody do it better.
Nobody,
nobody,
nobody.
Umeme ya pembe na sikata na wembe.
Watch your mouth.
Yere yere pere pere domo domo pili pili saku washa wewe.
Watch your mouth.
Yere yere pere pere domo domo pili pili saku washa wewe.
Watch your mouth. Watch your mouth.
Banpeka kwa ni vipi himziki mliacha?
Question mark.
Mnafanana kwa ni nyinyi pia huwaga mapacha?
Question mark.
Komoshi ama pia hii maji mnakata?
Question mark.
Munaifanya for the fame ama for the pesa?
Question mark.
Hatukuwacha.
Answer.
Kuwa karanga.
Answer.
Mtajipanga.
Answer.
We do it for the pesa.
Answer.
Sini banbeka na vile tunatesa.
What you talking about?
Ikija kwa sauti nani ameweza?
What you talking about, nigga?
Comes to good love and nobody do it better.
Nobody,
nobody,
nobody.
Umeme ya pembe na sikata na wembe.
Watch your mouth.
Yere yere pere pere domo domo pili pili saku washa wewe.
Watch your mouth.
Yere yere pere pere domo domo pili pili saku washa wewe.
Watch your mouth.
Bile na I keep pull up tonight at Oezi. Agila na kata maji. Bila stress tunapati. Aguna chesa ni makali. Kalait fit mpe maji.
Watch your mouth.
Kire ere pere pere domo domo pili pili soku washa wewe.
Watch your mouth.
Kire ere pere pere domo domo pili pili soku washa wewe.
Watch your mouth.
Huwaga mapacha?
Question mark.
Mkomboshi ama pia hii maji mnakata?
Question mark.
Munaifanya for the fame ama for the pesa?
Question mark.
Hatukuwacha.
Answer.
Kuwa karanga.
Answer.